Mali yo ye kwe imirira Donyigo uwa basirina